jejejeje. Tulipo hapa
Innocent Biniva Chichak Chile Hile Awo
Bad ghetto youth niku bad bad vibaya.
Ghetto niku baya.
Niku bad ghetto youth niku bad bad vibaya.
Uki us 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 da 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 da. Mamoya wako area boy kara. Uki us 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 da 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 da. Mamoya wako area boy kara.
Nimekambez dariz na kishada shada leo tamu wa kujirolea kikanja kanja ibra. Chukua position kara da 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 mamoya kitokea tunaenda raba.
Nimejipin begi sita masanse wanapita boya chaku sita sita ushaikimbia ande mita. Ukiona kamerifa ukajipata Saint Peter.
Vum. Round round kadhalika nimesha fika fika usiku saa tisa stima zimezima fala pigwa tisa fala chachisha mwewe kwa dirisha kimori na giza bamba lilishwa pu pu uus na kuguz ni mamori wamekazaro poverty ndani ya ghetto hakuna do mama mpika raiza na daiza mandondo karada gang ukutuko islando hila kona kila choche mama wako everywhere mabanurazi hakuna mafana choche karada karada don kigonya mo kitembea karada kakakakarada kakakakarada
uki us 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 dararada mamoya wako area boy karada uki us 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 dararada mamoya wako area boy karada nikubad ghetto youth nikubad bad vibaya ghetto nikubaya nikubad ghetto youth nikubad bad vibaya ghetto ni kubaya uki us 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 da 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 mamoya wako area boy kara uki us 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 da 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 mamoya wako area boy kara da.
Oya bridge nje ni korada pana dance manjage wakimoku sisi raba raba toka raba toka shaka tujipate kwa kichaka sina jabaki ya kwanza unapitisha kama munga flow pata pata kwe murazi jo lazima na kuhanda toa lunch kibidi hadi sapa hiningine moto kosi jo wa super kani luku mi upige la wajanja sete wagani seti hiyo ganja rada rada daradara kete kete maguji huwa rada hini moto haters watabanja ninataki roll mbili ni za kwanza bila tension rada we safisha rada rada sisi ndo safisha pana chachisha pitisha miubakisha east west coast patana 254 wakilisha kwenye magna speed vibe sio kubatisha
uki us 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 rada rada mamoya wako area boy kara uki us 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 rada rada mamoya wako area boy kara nikubad ghetto youth nikubad bad vibaya ghetto nikubaya nikubad ghetto youth nikubad bad vibaya ghetto nikubaya uki us 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 rada rada mamoya wako area boy kara uki us 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 rada rada mamoya wako area boy kara da
ghetto youth nikubad bad vibaya ghetto nikubaya ghetto youth nikubad bad vibaya ghetto nikubaya
bad
vibaya to live hapa alongside innocent rada rada ndio rada.